ni ng'ama gimong'eyo ni obiro tho, to ng'ama tho onge. Gimong'eyo ni ng'ama gimong'eyo ni obiro tho, to ng'ama tho onge. Gimong'eyo.
Omiyo wachungi watinde Nyasaye, kapod wangima ka wane pi.
Ni mwandu piny ni kalo, ngima berumo, ni wach Nyasaye kende emano siki. Ni mwandu piny ni kalo, ngima berumo, ni wach Nyasaye kende emano siki.
Omiyo wachungi watinde Nyasaye, kapod wangima ka wane pi.
Ni ngima kinyo pondo dongo chalo ngero,
omiyo wachungi watinde Nyasaye, kapod wangima ka wane pi. Omiyo wachungi watinde Nyasaye, kapod wangima ka wane pi. Kuyo kirumbi dhano ywak malit, dhano dong kage wange kendo. Ywak dilemo nobed kayem nono, kandalo chopo mokwedeo wachne. Kuyo kirumbi jino ywak malit, madhano ywak chomo kendo. Ywak gilemo dongo bet kayem nono, kandalo chopo mokwedeo wachne. Kuyo kirumbi jino ywak malit, madhano wang kage chomo kendo. Ywak gilemo dongo bet kayem nono, kandalo chopo mokwayudo lokruok. Kuyo kirumbi dhano ywak malit, dhano dong kage wange kendo. Ywak gilemo dongo bet kayem nono, kandalo chopo mokwedeo wachne. Kuyo kirumbi jino ywak malit, madhano ywak kage chomo kendo. Ywak gilemo dongo bet kayem nono, kandalo chopo mokwedeo wachne. Kuyo kirumbi jino ywak malit, madhano wang kage chomo kendo. Ywak gilemo dongo bet kayem nono, kandalo chopo kokwayudo lokruok.
Jothurwa dewange, dewange, nyathiwa dewange, dewange. Jothurwa dewange, dewange, nyathiwa dewange, dewange.
To dewa ringo mundo manyasaye, kandalo gikono to pok ochopo.
Adiera dewange, dewange, osiepna dininge, dininge. Adiera dewange, dewange, osiepna dininge. Dininge
todewa ringo mondo many Nyasaye, kandalo gikono to pok ochopo.
Ni ngima kinyo pondo dongo chalo ngero, ok wang'eyo kaka kinyo bedie.
Todewa ringo mondo many Nyasaye, nikech piny ni waneno rumo. Todewa ringo mondo many Nyasaye, nikech piny ni waneno rumo. Kuyo kirumbi dhano ywak malit, dhano dong kage wange kendo. Ywak gilemo nobed kayem nono, kandalo chopo mokwedeo wachne. Kuyo kirumbi jino ywak malit, madhano ywak kage chomo kendo. Ywak gilemo dong nobed kayem nono, kandalo chopo mokwedeo wachne. Kuyo kirumbi jino ywak malit, madhano wang kage chomo kendo. Ywak gilemo nobed kayem nono, kandalo chopo kokwayudo lokruok. Kuyo kirumbi dhano ywak malit, dhano dong kage wange kendo. Ywak gilemo nobed kayem nono, kandalo chopo mokwedeo wachne. Kuyo kirumbi jino ywak malit, madhano ywak kage chomo kendo. Ywak gilemo dong nobed kayem nono, kandalo chopo mokwedeo wachne. Kuyo kirumbi jino ywak malit, madhano wang kage chomo kendo. Ywak gilemo nobed kayem nono, kandalo chopo kokwayudo lokruok. Kuyo kirumbi dhano ywak malit, dhano dong kage wange kendo. Ywak gilemo nobed kayem nono, kandalo chopo mokwedeo wachne.
Kuyo kirumbi jino yuag malit Madano yuag kagichomo keno Yuag gile modong no bed kayem nono Kandalo chopo kwa deo wajne Kuyo kirumbi jino yuag malit Madano wang kagichomo keno Yuag gile mono bed kayem nono Kandalo chopo kwa yudo lokruok